ninjaphoenix.com.
Jerusalema ikayalami kilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami kilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana kilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana kilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana kilondoloze zuhambe nami kilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana kilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana kilondoloze zuhambe nami
ninjaphoenix.com.